tengo.
Magic's anger, what up?
Asoki ni toka mini Batman, Satan tu, Judas. Walai vile mtoto wa meromaga, Staki, Goosebump. Alinipea all night till the morning, mini kampia shasha money. Doya liniaribu na maganji, kume mtoto alikuwa na zazi. Lili msho, will you kiss me, kiss me? Love you out, toy 20 Disney, Disney. Bila mini kunyo ni sharibu kidney. Jali story ya moshi ya ni chimney, chimney. Lili msho, will you kiss me, kiss me?
For real.
Love you out, toy 20 Disney, Disney. Bila mini kunyo ni sharibu kidney.
What?
Jali story ya moshi jo ni chimney, chimney.
My baby wanna kiss me. Maheta wako wengi na ni risky, risky. Yo taxi ni nafanya mbaka siski whisky. Na mix team chicks biz miski ziki. Na kukakeja ni issue. Kwanza kam super na jo umebeba uzito. Tunawakera by default. Trap niggas tunawekea benga kwa disco. Na wakibonga tunawalenga waliko. Mini nasonga ama men on a mission. Funny niggas tunawakompea na mamito. Sitaji bima mineza tokea na maulipo. Style fisa, tishoka kipuma. Atinsham pita jumi staki maruma. Steamy kisha tunakoa nati na gunga. Nasikia ma kingfisher ni ma panty room.
Lili msho, will you kiss me, kiss me? Love you out, toy 20 Disney, Disney. Bila mini kunyo ni sharibu kidney. Jali story ya moshi ya ni chimney, chimney. Lili msho, will you kiss me, kiss me? Love you out, toy 20 Disney, Disney. Bila mini kunyo ni sharibu kidney. Jali story ya moshi jo ni chimney, chimney. Oya ska, uskini lidani nimemoka. Mtu ya lini macho haka nitoka. Alafu haka ncheza uski kasoka. Mapenzi kora zon mika dani kwa mboka. Na I wish I knew. Kila time niliishi maisha new. Mindo fan nilibaki still man new. Ali siku easy my friend ni feel. Nilisikia akisema story ya mchuma. Nika msho niko na M16. Alafu haka ni show that the end mem kill. Haka ni show umejipin you not die we feel. Naka ni corona nisijali ya tie heel. Nishindage cover ite bila tie lipa. Nika msho on my knees. Ati ya ni George Flo niliachaga kanisa. Lili msho, will you kiss me, kiss me? Love you out, toy 20 Disney, Disney. Bila mini kunyo ni sharibu kidney. Jali story ya moshi ya ni chimney, chimney. Lili msho, will you kiss me, kiss me? Love you out, toy 20 Disney, Disney. Bila mini kunyo ni sharibu kidney. Jali story ya moshi ya ni chimney, chimney.
Sisi nkutangiwa whiskey, whiskey. Kote ni afande niko frisky, frisky. Sezi nyonga skoza lynching, lynching. Kuja kijani niko na kimpinski fitri. Nime kuchizi dizeneza piga mate kwa ketepa. Kusu ya mkao na mwila tetata veta. Muko gopa na juneza mperemba. Yoro itumia love to weke kwa jeneza. But ni use iso tools na miunda leta. Mwipiga mate kabla buti ya jateleza. Naishi hairo na skew naishi feathers to link. Kuna reason ni kupeta cha jangili,
ya jangili.
Wa mtu kisi baridi,
kisi baridi.
Aka ni cheki kaldem. Aka isi vile mina hisi.
Lili msho, will you kiss me, kiss me? Love you out, toy 20 Disney, Disney. Bila mini kunyo ni sharibu kidney. Jali story ya moshi ya ni chimney, chimney. Lili msho, will you kiss me, kiss me? Love you out, toy 20 Disney, Disney. Bila mini kunyo ni sharibu kidney. Tell the story of Mochi Johnny Chimney, Chimney.
Magic's